Fora, yeah. Anomalia lá fora, yeah. Manifinha lá fora, yeah. Mogoya lá fora, yeah. Que liga essa vale. Galli que era o alvatigui, galli que era na folotigui, galli que era heretigui, que gassavali, isavali, yo isavali, 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 yo isavali, 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 yo isavali, 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 yo isavali, 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 yo isavali, 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 yo isavali, 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 isavali. Ela la mago bolo beta mago bolo. Ela la mago bolo beta mago bolo. Jai beta mago bolo. Noi beta mago bolo. Ereko kite ina falula. Ereko kite ina falula. Ereko kite ina. Ereko kite ina. Ela la mago bolo beta mago bolo. Ne minge jai wale sara sara. Se cola e vito tu sei vito tu ega savale nega savale a mega savale ma ve se cola e vito tu sei vito tu ega savale nega savale a mega savale ora e la malia la fora e manifia la fora e mogo ya la fora e Savali, galli que era warwa tigi, galli que era nafolo tigi, galli que era here tigi, giga savali, isavali, yo isavali, 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 yo isavali, 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 yo isavali, 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 yo isavali, 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 yo isavali, isavali, isavali.
Savali, 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 Sav